Minisita w'ebyentambula n'emirimu mu ggwanga Gen. Katumba Wamala asabye bannayuganda okwettanira ebidduka ebikozesa amasannyalaze nga kya kukendeeza okwonoona obutonde bw'ensi. Ono abadde asimbula ekibinja kya bannayuganda bagenze South Africa nga bakozesa bbaasi ey'amasannyalaze.
Minisita w'ebyentambula n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala asimbudde ekibinja kya bannayuganda abagenze South Africa nga bakozesa bbaasi y'amasannyalaze eyakoleddwa abaakirwa Moto Corporation. Enteekateeka eno ekoleddwa minisitule ya ssaayansi ne tekinologiya ng'ekibinja ky'abantu abasoba mu 6 be basimbuddwa okugenda okwolesa bbaasi eno. Eno yaakutambula olugendo oluweza kilomita 13 nga bano bagenda kuyitamu mawanga 5 okuli Tanzania, Zambia, Botswana n'amalala okutuuka e South Africa nga bakozesa bbaasi eno ey'amasannyalaze n'ekigendererwa eky'okubalaga nti Uganda erina w'etuuse mu buyiiya. Gen. Katumba nga yakiikiridde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeezezza nti olugendo luno lwakuyamba Uganda okufuna akatale k'emmotoka zino ebweru w'eggwanga nga bw'alambulula.
Bagambye nti baagala bbaasi 12 ezikozesa amasannyalaze. Kati se bwe banaalaba eno ndoza bajja kukkiriza era kirungi nti ebbaasi eno egenda Cape Town ate neyo kampani yali Cape Town.
Minisita wa ssaayansi n'obuyiiya Monica Musenero ayogedde ku nteekateeka eno ey'okugenda mu mwoleso ogwa The African Electric Expedition n'ategeeza nti baakufuna obutale obw'ebintu bye bakola.
Naye kati negenda kutuyamba. Abantu abali mu mawanga gano bagenda kutegeera nti tusobola okola ki kola era Uganda erina byekoze ne bakyerabirako abamu tujabatuzamuko mu bibuga ebimu tetubavugamuko.
Eno bbaasi ekuuma obutonde y'amasannyalaze, tefulumya mukka.
Okusinziira ku bano baakwataganye ne kampuni ya MTN okulaba nga babawa data basobole okubunyisa ebigendo okubeera mu lugendo luno.
This network guarantees the safety and constant real-time tracking